Radio Izgi America. Rekamba suhuze mbifurize gukomeza kuryoherwa na weekend yanyu nkuko bisanzwe cyangwa se nkuko mwakomeje kubikurikira. Uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe cyangwa se ni speciale kuko nari nababwiye mu kiganiro cyacu cyahise kejo. Ndetse mbabwira yuko turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa muri studio. Nongeye kubaha ikazi rero nkuko mubyumva n'umusore wanyu Ernesto ugeziwe ndahabaye kugira ngo mbafashe kugubwa neza. Weekend aza kuyiryoshyamo cyangwa se iraza kugenda neza, nubwo mpamenya ntashidikanya ko abenshi muri mwebwe yaba bari mu Rwanda, mu Burundi ndetse no mu bindi bice bitandukanye aho mudukurikiye mwese mutari bake murimo kugenda muyisoza. Twebwe rero hano i Washington DC irasa nkaho itangiye, niyo mpamvu rero mu kanya gato ndaza kongera kugaruka ndi kumwe n'umutumirwa. Gusa nkwibutse ko ugomba kutwohereza ibitekerezo byacu, ibitekerezo byawe ku kiganiro turibuze kugirana kuri uyu munsi hamwe n'umutumirwa wacu. Urashobora kuba dukurikiye nyine bari mu Burundi ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2, mu Rwanda ni 104 n'ibice 3 FM aho ngaho niho mutwumva. Uradukurikira kuri Facebook turi live, no kuvuga ngo uratureba imbona nkubone unatwumve. Nurangiza kandi ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe, gukora share y'ibyo turaba twavuze. Ahasigaye nadukurikira kuri Y3 radio yacu voa@akadomo.com. Reka dufata karuko gato turaje
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turongeye turagarutse rero nkuko nari maze kubikubwira, nari nkwibukije ngo wowe udukurikire kuri Facebook, liking post yacu, ugende usharinga, ubwire n'inshuti zawe yuko tayari umusore wa Ernest ugeze yamaze kugera muri studio. Kandi kuri iki cyumweru ntabwo bisanzwe, nari maze kukubwira ngo ndagarukana n'umuntu hano ikaze muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Hari abantu badukurikiye muri kano kanya barimo kwibaza ati uyu muntu wambaye ingofero, uyu muntu tutarimo kubona neza kwanza ninde, wanze tubwire ninde uri muri studio.
Ni King James.
King James, duheruka kugirana ikiganiro nko mu kwezi gushize, turagutumira, utwemera kuzaza, so turagushimira kwa witabiye ubutumire bwacu.
Murakoze cyane namwe ku butumire mwampaye.
Nubwa mbere ugeze muri studio z'Ijwi rya Amerika?
Yeah, nubwa mbere.
Urahabona gute?
Ni heza. Heza birumvikana. Nahakunze muri rusange.
Yes, gira ngo mwabyumvishe rero King James turi kumwe hano muri studio. Turaza kugira kanya ko kwakira ibibazo byawe byose wifuza kumubaza. Hari abonabonye kuri Facebook page yacu batangiye kwandika ibintu byinshi cyane, ibibazo bifuza kumubaza, so ndaza rero kubicamo tubiganireho. Araza kubaha amakapela y'indirimbo ze zigiye zitandukanye. Mu kanya ndaza noneho dutangira ku rugendo rwe rwa muzika kuva atangiye kugeza ahageze muri kano kanya, kuko yaje kandi ni opportunity cyangwa se ni amahirwe ubonye yo kugira ngo ubashe kumubwira ibyo wifuza kuba waganira nawe. Niba hari indirimbo imwe mwacuranga, niba mwacuranga indirimbo imwe, tugafata karuhuko gatoya, turaza guhita twongera tugaruka.
ndakwihorera cyane imbaraga.
Turungiye turagarutse rero dukomeje kurikira ijwi rya Amerika ngo bisanzwe ko bari mu Burundi modukurikira kuri 94 nibice 9 ndetse na 95 nibice 2 kubari mu Rwanda ni kwizana na 4 nibice 3 nizere ko mukomeje kuryoherwa n'isozwa rya weekend yanyu nabwiye ngo mukanye gato turaza gutangira neza ikiganiro cyacu nyirizwi na kuko umuhanzi King James turamufite hano muri studio nange Ernest tugeziwe ndahabaye kugira ngo dutangire tuganire cyangwa se twungurane ibitekerezo ntuze kwibagirwa kuba watangira kugira ibitekerezo bya wohereza kuri telefone nazo turaza kuzakira ndetse na message. Reka duhere rero kuri King James. King James urumwe mu bahanzi nyarwanda navuga nyuma ya 94 bakomeje guhora mu mitima y'abantu cyangwa se batangiye bakora abantu bakagira bakabakunda ndetse bakanabiyumvamo ntibacike intege. Ndagira ngo duhe ishusho y'igihe mwatangiraga kugeza kuri uyu munota ubibona gute cyangwa se niki ubona kirimo kugenda gihinduka.
Twatangiye bigoye twetwa usibye ko twagize n'amahirwe ko twagize babanje kutubanziriza generation yabanje ariyo yaba KGB ba Rafiki ba Mr Joe aribo baje navuga ko aribo batangiye umuziki uri moderne sinavuga ko twagize amahirwe ko baduharurindira ho gatoya ubundi natwe tuza dukomerezaho duhindura nanone injyana ko twahise tuva muyo bakoraga tujya amuye nakwita ko yibandaga cyane isa niyo muri Amerika.
Muri Amerika.
Sinavuga ko ari urwo rugendo rutari rworoshye ariko nkuko ari ubivuze nyine twatangiye bigoye ariko abantu bagenda babikunda buhoro buhoro kugeza uyu munsi twaba tugikomeje.
Iyo urebye hari abantu benshi bagenda bavuga ngo ntabwo ngo abahanzi b'ubu ngubu bagerageza kugiranya umuziki wa mbere n'ubu ngubu bakavuga ngo ab'ubu ngubu ngo mwabaye abanyamahanga cyane ntabwo mugikora umuziki wiwacu. Ubibona gute wowe?
Dukora iby'abantu bakunze kandi nibaza ko ari cyo cyangombwa kuko twese n'ubundi ntitwakora umuziki umwe dufite n'ubundi n'abandi basanzwe bakora umuziki wa gakondo kandi mu by'ukuri nanjye ngerageza nkazisubiramo zimwe cyangwa se nanjye nkakora izanjye ko zirimo ako kantu nakwita ka
Kinyarwanda
ariko ntabwo biba byoroshye kubera ko nyine aho isigana na competition iriho ku isi ukuntu imeze abantu bose barareba ibintu bigezweho bwo kwisi yose nyine nibyo ugomba gukora ntago wakwibanda ku kintu kimwe no kuvanga imico hakavamo ikintu abantu bose bahuriyeho.
Ndabona ibitekerezo byamaze kuba byinshi ahangaha ama comments sinzi ko ndibuze kuyasoma wenda yose ngo nyavemo ariko ndagenda ngerageza kunyura muri make ngerageje ngo hari umwe uwitwa Vincent Kabera yanditse ngo nge ndifuza kubaza King James ni he studio akunda gukora nayo music ye cyangwa se ngo naba music producer ngo yes ngo azino kuduha akapera twumve kuko ari we cyangwa se abaririmbire ku ndirimbo. Undi nawe ati ndabashimiye kuko King James ni umuntu niyumvamwe cyane ati n'umwana wanjye w'imfura na mwise King James ati indirimbo ziwe zose ndazikunda ati gusa icya ngo kuko ngo yakunda cyane ngo niyo yahise yandika lyrics zayo ngo kutakuvugisha suko nirata. Okay, twihuse ngira ngo cawe nda muri iyo bazo bibi.
Icya mbere yarabajije
yabazaga ngo ni he ni studio ukunda gukoreramo nabahe ba music producers mukorana?
Nkorera muri studio zitandukanye ariko ngenda ndeba bitewe n'indirimbo ngiye gukora n'uwayikora neza numva kwivuyemo neza ntabwo navuga ngo n'uyu ngenda mvanga buhoro. So ikindi yarabajije
ngira ngo bagusabye icyo nabo nyibaza iguye yavuze ngo ni ntinyi sinzi niba iyi ndirimbo ariko niya kera ndo cyayibuka.
Ntabwo nyibuka neza amagambo urumva niya kera cyane iyo nahereyeho niko navuga ariko nibukaho birumvikana
reka tuzamuke gato.
Kutakuvugisha suko nirata gukwepa ikirarurimo suko nirata ye
iyo ngiyo ni ntinyi. Iyi ndirimbo harya we yari yakangahe?
Indirimbo navuga ko ariyo yatumye amenyekana niyo nahereye urebye nari maze igihe imyaka nk'itatu nkora ariko abantu batarabasha kumenya indirimbo zanjye so nkoze iyi ndirimbo rero nibwo abantu noneho bavuze batubona inde batangira kumenya buhoro nyuma nkora naratomboye bitabiba ibindi
kugeza kuri uyu muntu tumaze gukora indirimbo zingana iki?
Ni nyinshi ntago nibuka umubare neza ariko ntago ziri munsi ya 80 kize muri zo naririmbanye n'abandi Yeah.
Ariko nanone hari umuntu dukurikiye ushobora guhita yibaza ati ni gute umuntu ashobora kwandika indirimbo 80 zose. Ntabwo bijya bikubaho ugashiduka wenda usanze ibintu wanditse hari indirimbo yigeze kubyandikamo.
Oya, ntabwo bijya bimbaho kubera ko akenshi mbanza no kwita kuri sije y'indirimbo. Urumva kuko ziba zitandukanye, ngerageza kutazihuza n'ama nibyo ndi kuririmbaho bikaba bitandukanye. So muri studio wenda bishobora kumbaho nkandika nk'ikintu nkavuga nti ariko ikintu hari ahantu nigeze kucyandika. Ariko mu ndirimbo yo making ashobora ko nyisize hanze harimo ibindi bintu bitandukanye n'ibyo nari narakoze mbere.
Mukanya turaza kongera dufate akandi karuhuko gatoya twumve zimwe mu ndirimbo ze. Ariko mbere gato yuko dufata ikiruhuko cyangwa se baraza no kudukurikira kuri telefone, niba hari abantu bariho kuri telefone turaza kuzifata. Nashakaga nanone kongera kubaza, hari abantu bibaza bati muzika nyarwanda yarakunzwe cyane, no kuvuga mu gitangira muri ra myaka za 2007 kugeza za 2012-2010, ariko nyuma yaho haje kuza aho ubona abantu basa nkaho batangiye gucika intege. Ariko kubahanzi bakavuga bati turakora umuziki kandi ntabwo umuziki wacu utera imbere, ntabwo tubonamo amafaranga, abandi bati ntabwo company zishyiramo amafaranga, ntabwo abantu baza ngo badutere inkunga, turirye tukimara kandi tukabaha ibintu mukunda. Ubibonutse nka King James?
Kuri njyewe umuziki wakomeje gutera imbere. Ariko navuga ku ruhande rumwe rw'abahanzi bakomeje gushyiramo imbaraga mu buryo bujyanye na no guhindura uburyo bakora amashusho, uburyo bujyanye no gutegura ibitaramo. Ariko navuga koko bafana ariho habaye ikibazo, basa naho abahanzi barihuse cyane barabasiga. Niba ariko nabivuga kuko bo niba nabyita ko bagumye hamwe, sinzi ukuntu byagenze, ariko ndibaza ko nanone haba hakenewemo n'amaraso macya, haba hakenewemo ibintu byinshi, haba hakenewemo ayo mafaranga nk'uko ubivuze. Abo bagiye gushyiramo amafaranga akeneye ko bareba uburyo bayashyiramo, ariko batibanze ku nyungu zabo cyane kuruta iz'abahanzi, kuko nabyo biri mu byagiye byica umuziki mo gakeya, kuko kampani yarazagayo ikareba inyungu zayo cyane kuruta uko yareba n'inyungu z'abahanzi. Ariko navuga ko bitigeze bisubira inyuma, kuko turacyahari kandi turacyakora ibintu abantu bakatubwira ko babikunze.
Ndabona ama message yatandukanye arimo kugenda za Tuyisenge Olivier ati yo ati nuko turi kumwe ati nkunda indirimbo y'ibita ndagukunda cyangwa umugisha, ati mumumbarize icyo amaze gukura mu muziki kigaragara yaratira uwo bahuye uteganya kujya mu muziki. Ya nukuvuga urabwira icyo umaze gukora muziki. Wimbwe ati uwo bita Jean Clement Sankara ati wa ati turanezerewe cyane ati mba ati yanditse mu kirundi gikomeye ahangaha, ngira ngo abantu b'Uburundi baraza kunyangana, ariko still ndabizi yuko n'ubundi mukomeje kudukurikira. Undi ati ndi Ntwari Jimmy ati ndi Bujumbura mu Burundi ati ndamwemera atariko aze kuducishirizaho nturare utarivuze ati iyo ngiyo ndayikunda cyane. Ni message nyinshi cyane cyangwa se ni ibitekerezo byinshi cyane, turaza no kunyuzamo twakire telefone mukanya turakira na telefone. Ngira ngo niba hari umuntu wabanza. Okay, reka tonze twakira umuntu kuri telefone, niba hari umuntu kuri telefone ubundi ukomeze n'igisubizo n'ikibazo. Inosura twumva?
Reka ndavumva.
Umeze ute uduhamagaye urahagana hehe?
Cyane da mu gisura cy'abakemura mu Burundi. Kuri cyane se eto igire mbote cyatikunda kare n'igiheza. Tukasaba iyo zisohoye ko zishira ko yacagirungika nko ku mawatsapu cyane akaterereza ku mbuga zitandukanye, kubera n'indirimbo yatugora kuronka nka tege turi kuwe. Tugasaba yuko niyo asohoye indirimbo yosohoreza nko kungurukana bumenyi nko tuyaruka zitakira iyo ndirimbo siwe aririmba ari icy'akanga yaturyohera cyane, tukamwitera yuko yakomereza kandi agasohora n'ikindi nyinshi ndetse hano Burundi tuba turyohera cyane.
Ngira ngo
urakoze cyane.
Niyihe ndirimbo y'ukunda cyane? Niyihe ndirimbo ya King James uzi, ari yo uzi kuririmba? Ngira ngo telefone ntabwo imukundiye. Turaza kwa kirundi, ariko ngira ngo message yatangaga wayumvise.
Ndamushimiye cyane. Nzagerageza ndebe ukuntu mbigenza. Abasanzwe bareba nko mu Rwanda aho ziba zihari ariko nanone arebye no kuri YouTube naho yazibonaho ziba ziriho ya
hari wavuze ngo ni iki wakuye mu muziki ngo ku buryo ngo ushobora ngo kukiratira umuntu ukavuga ati ngiye King James iki kintu maze kukivana mu muziki
kukiratira umuntu
ushaka gutangira umuziki kwa
nabimubwira bibaye ngombwa ko duhura nabimubwira kandi birahari kandi nibyo bimbeshejeho icyo nicyo cyambere nkuko hari umuntu ufite akandi kazakora kamubeshejeho nanjye bimbeshejeho nakuyemo inshuti nyinshi nakuyemo ibintu byinshi nibitari ngombwa cyane kuvuga ariko ndibaza ko ari uwo ngomba kugira inama cyangwa se ngomba kwereka agaciro ku muziki nibyo kangejejeho nabimubwira
tubaza kubigarukaho byinshi kuko hari ibintu byinshi by'amabanga atari buze kuducikana hari ibyagiye bimuvuga mu minsi yashize ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri King James niyo mpamvu turamufite hano nakwibutsa ko ibi telefone ndaza kubifunguye muragira kanya ko kuba mwebwe mwamwibariza so ntimuze rero gucika intege muramubaza ibyo mushaka turabitaba hari uwavuze ngo akunda nturare utari ese ko mbona zose bazisabye hari n'undi wasabye mbabarira witwa Hakim ariko ngira ngo nturare utari vuze iyi ngiyi nimwe mu ndirimbo nsanzwe no kumbona abantu benshi banaka mu kiganiro cy'umuziki hano ngira ngo namahirwe kuko hari banyurizaho gato bumve ko ari King James turi kumwe muri nturare utari vuze
Nurare utabivuze ngwibyejo bibarabejo wasanga arundu mukunda akagutanga kari kocora
yeah. Reka dufata aka break gatoya rego dufate akaruhuko tugaruke mu kanya ntuje kure ya radio yawe cyangwa se nibuno dukurikiye kuri Facebook ntuje kure turacyariho live
Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umuti wa Ebaga mumaso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze singutekera none tugiye kubana mukunzi wanjye Ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngutengera none tugiye kubana mukunzi wanjye Chana ura gutaraza Unduzuye Utuzanya tujinama
Iyo ngiyo ni indirimbo ya King James yise Harya iyo yise?
Ni wowe
Ni wowe yeah. Zamuka gatari ko twumve
Eguhoru neserewe Ekumutsi wande Ibaga mu maso ukanyemerera ko tubana
hari muri kuri telefone okay reka tutubwire muri kuri telefone ijwi rya Amerika twumva
ndabumva
uri inde boss
etwagira Yesu muvugana
twagira Yesu uri kutukurikira uherereye ahagana hehe
kumumva ndi Kigali.
Eh, hey, uri Kigali?
Ego.
Wamwumvise ko King James ari hano?
Eh, narabyumvise.
Okay, ngaho muvugisha.
Ariko King James.
Urahora komeye.
Ego ndakomeye nakibaza makuru yanyu.
Meza ni meza namwe.
Nishimiye kuvugana namwe.
Murakoze cyane.
Wala yikandi ngo ndirimbo zanyu.
Okay, urakoze niba nta kibazo cyangwa se kifuzo ushaka kumwa turagushimiye.
Ah, ikibazo nendaga kumubaza. Nendaga kumubaza ko abandi bahanzi buri munsi usanga badore indirimbo ugasanga ubukanye umwanya muto ubundi ugasanga bazimye. We niriye banga yakoresheje kugira ngo komishe abakunzi be ko abandi usanga bazi muri usanga bagiye yabigenje cyane niriye.
Akoze cyane.
Sawa sawa.
Ibanga ryo ntago ntangi navuga ngo niri ariko no kuguma gukora cyane no kuguma guha umwanya ibyo ukora no kutega amatwi abafana bawe ibyo bakeneye n'iki bakunda ibimeze bite ni ihe style bakumvamo cyane kurusha izindi no kumenya ibyo ugomba guha abantu ubundi ibindi byo ni umugisha w'Imana ntago umenya uko bije n'Imana iguma kuguha cyo bitekerezo kumenya ibyo uri bwandikeho kandi kindirimba kabanziza.
King James tugaruke ku kintu cyagiye wenda kivugwaho cyane. Iyi nimwe mu ndirimbo z'ubukwe, nimwe mu ndirimbo z'ubukwe inakunzwe cyane navuga hano yaba hano muri America ndetse no hanze. James ubukwe wowe ubona ute King James afata ute imihango y'ubukwe?
Nifata nk'ibintu bikomeye ko ni cyemezo umuntu abafashe cy'ubuzima bwe bwa Burundi ariko nabyita ikindi nuko aho buri haba hari n'urukundo so nk'umuntu rero ukunze kuririmba indirimbo z'urukundo urumva ko ubukwe mbufata nk'ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu.
Uzi umubare w'indirimbo z'ubukumaze gukora kuzingana?
Ntabwo nkuzi ariko ntabwo ari nyinshi, ntabwo ari nke nako.
Hari ama video menshi yagiye trendinga kuri YouTube ya urimo kuririmbira mu bukwe cyangwa se ugasanga King James yaririmbiye umugeni wenda sinzi bira bintu bikorwa gute. Akenshi aba ari ama surprise kugira ngo uje guhimbira indirimbo, kuko ndabizi neza ko hari n'abantu badukurikiye muri kano kanya cyane cyane abari hano muri America batari bazi ko King James ari hano muri America arahari, kandi wenda bafite nayo makuru bavuga ati yo byazanshimishaje mu bukwe bwanje akandirimbire kenda gute bisaba iki.
Murabivugana ariko akenshi bikunze kuba ari ama surprise. Murabivugana mukareba igishoboka, mukareba ibyo umukobwa akunda cyane cyane abagabo nibo nkunze kubona babikorera abagore. Mukareba ibyo akunda, mukareba icyo mwamukorera, uko wazinjira, aho wazaturuka, indirimbo wazaheraho. Byose
reka tubanze twakire indi telefone gato tukomeze. Alo
Oui, alo.
Oui, umeze boss?
Nimeza, nimvore namwe.
Umeze neza?
Oui, ndameze neza, murakomeye muri studio?
Tumeze neza, uri kudukurikira uherereye ahagana hehe?
Jewe ndi mu gisagara cya Bujumbura, nitwa Leo Carbonio, niho ndiko ndabategereza numva. Ndacyari wenda mukiriza umutumire King James.
Urakoze cyane.
Nari mfite akabazo gato cyane cyane ntangure mvuga nti ndagukeza ku ndirimbo zawe urya uririmba ziratunyura no ngaha i Bujumbura, ariko natangure ndakubaza akabazo gato, wowe uvuga ati King James ni inde yovuga ko ari inde mu ncamake, hanyuma ndiko ndumviriza indirimbo zawe n'indirimbo ziteye igomwe kandi ziryoshye no kumviriza, ariko nagomba ndabe turiko turagereranya n'abandi bahanzi bo muri Afrika y'ubuseruko, turabona yuko hariyo akantu batandukanije ko kuko wewe tubona yuko utera imbere kandi uririmba ibintu bifite gutera imbere, uhanira iki abandi bahanzi bo ngaha muri Afrika y'ubuseruko kugira ngo umuziki wo ngaha muri Afrika y'ubuseruko utere ujya ku rwego mpuzamahanga nk'ibindi bihugu? Murakoze ngaha ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Bavano bamenye ikirundi, Afurika yose iri kubamenya icyo ari cyo.
Ya, Afurika yose irazura. Ikirundi n'Ikinyarwanda turumvikana cyane.
Okay.
navuga ko nitwa ubundi Ruhumuriza James niyo mazina yanjye y'ababyeyi navutse 1990 tariki ya mbere z'ukwa kane
ku munsi wo kubeshya okay
mvukira mu mujyi wa Kigali so urumva ndi ingaragu nago ndashaka ndumva ari ibyo wenda mu byukuri umuntu yabamenye
ibyo turaza kubigaruka ko kandi twajyanye ku kintu cy'urukundo ariko tube dukomeje ku ari kibazo ahita kubaza ngo kijyanye no kugira inama abandi bahanze
inama ya mbere nuko bakomeza gukora badacitse intege kuko gucika intege burya nicyo kintu cyambere cyica umuziki nuko udacika intege tugakomeza tugakora nubwo hari ibyo tukisaba abantu yaba byo dusaba amakampani yaba byo dusaba abanyagihugu buryo rusange ariko icyambere twebwe ntiducika intege kandi dukomeze dukore dushakisha ikintu cyazatuma nyine Afrika y'ubuseruko nk'uko yarabivuze izamuka ikajya imbere.
Okay, Emmanuel nawe ari kuri telefone, reka tumwitabe. Hello.
Ndabumva.
Yes, Emmanuel udukurikiye urahagana hehe?
Ndakurikiye ndi mu Rwanda. Mu ntara y'Iburasirazuba. Mu karere ka Rwamagana.
Okay, okay.
Murenge wa Nzige.
Nyarutse tu.
Ndishimye cyane kumva mwari mwadutumiriye umuhanzi wacu dukunda cyane King James. Icyo namubaza cyangwa se namwisabira uvango nawe araminisipasita urabizi twese nawe arabizi ko hari ibikombe byinshi yagiye atwara ni nk'iki yumva cyangwa se akora kugira ngo afashe abakiri hasi wenda babe bazamuka.
Okay, urakoze.
Icyo numvaga nabaza
urakoze cyane. Ngira ngo telefoni zabaye nyinshi, reka twitabe na William urabisubiriza rimwe. William uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uwo dukurikira uragana he William?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Okay, urashaka kuvugisha King James?
Mbere na mbere manje kumusuhuza.
Mukomere cyane.
Noneho ikibazo mu kintu namubaza ari indirimbo zikunzwe cyane kandi zikangura abajeni cyane. Ese mu rwego rwo gukomeza gusigasira umuziki wo kugira ngo abajeni bakomeze kuwiyumvamo kandi barusheho kuwukunda, izihe ngamba zifite kugira ngo izi njyana ze n'uyu muziki we bikomeze bitere imbere mu Banyarwanda no mu ngeri zose?
Urakoze. Okay. Ubwo twari duhere kuri Emmanuel. Emmanuel yagusabye ikibazo cya mbere, yavugaga ngo ndakibuka hari ubwora. Reka duhere kuri iki ngiki cya William, noneho turaza gukomeza n'icya Emmanuel ndaba nakibutse. Niba
icya mbere yavugaga icyo nkora kugira ngo neze
abakizamuka
imbere, ndagerageza ntabwo biba byoroshye cyane ko nanjye mbona ndimo ndakora cyane ku muziki, ariko hari abo bajya bumva njya mfasha bayivuri bariya bari abahanzi benshi bunganiye ndamufasha ibyo nshoboye. Hari abo nishyurira indirimbo ba Jean Luc, hari n'abana benshi, hari abo ngenda nkora, hari ibyo njya nkora byo gushaka ba artiste bakiri bato nafasha. Ngenda mbikora mu buryo butandukanye, hari ibimenyekana, hari n'ibitamenyekana, kubera ko wenda nabikoze gutyo nko kumushyurira indirimbo bunganiye, mbese hari icyo nshoboye kumufasha ndakimufasha. Iki navuga ko ari cyo kintu asha gukora ariko mu minsi iri imbere ubwo umuntu azagenda ashyiramo ingufu kurushaho.
Hari abagarutse ngo kuba warumaze iminsi ngo utumvikana cyangwa se ngo warasufashe ikintu kimeze nk'akaruhuko, iyo ni message ya Mugambira Block ndetse na ijyanye n'iya Joseline urimo kudukurikira ngo aherereye I Paris mu Bufaransa, baravuga ngo uhugiye mu biki kuwarucecetse muri iminsi?
Cyambere nari mpugiyemo na album ndimo ndakora, ari nabyo biri mu byanzanye naha birangiza muri rusange. Ikindi nanjye narindi kuyitaho mu bundi buzima busanzwe, no kuruhuka birumvikana, no gufata iyo pause nabyo biba ari ngombwa kugira ngo wongere wicare utekereze ku kintu ugiye gukora nawe unaruhuke nabyo bibaho.
Tugarutse gato kuri album ukomojeho, na album ya kangahe?
Ingi na album ya gatandatu ndi gukora.
album ya gatandatu izaba iri hindirimbo zingana iki ese wamaze kuyibonera izina bigeze hehe umushinga wayo igeze hehe kuba dukurikiye
nubwa mbere ngiye kubitangaza ariko iyi album yitwa Meze Neza
Meze Neza
ya yitwa wow. Meze Neza kandi Meze Neza koko
biragaragara biragora bibona ko Meze Neza
ikindi nuko na albumu izaba iriho indirimbo zigera mu hagati y'umunani n'icumi sindafata icyemezo ikindi na albumu izaba ijyanye n'ubuzima bwanjye abantu bazabyumva mu buryo butandukanye ariko 90% y'ibyo naririmbye ni byagiye bimbamo bimbaho mu byo bagenda batagiye bamenya
hold on ndagira uranga turaza kugenda tugira ngo tuhumve neza mu zindi album zose eshanu wagiye uririmba ubuzima abantu babamo cyane cyane bw'urukundo iyi album ya gatandatu n'umwihariko okay uvuze 90% w'ubuzima bwa King James yagiye abamo kubijyanye n'urukundo
byose ariko cyane cyane urukundo
ni kuvuga ngo na ama true story cyangwa se n'indirimbo
ya na ama true story urumva ni ibintu byagiye bimbaho bimwe hari bikubaho ukabihuza n'abandi ariko ukaba wabiririmba so urumva ku album nyine
ni wowe
ni njewe
oh my god nizere ko tazacikwa na album ya King James itwa Meze Neza nubwa mbere nkuko bivuze abivugiye hano ku ijwi rya Amerika n'ahandi hose ngira ngo nubwa mbere ugize amahirwe yo kumva uko album izaba yitwa izaba iriho ngo indirimbo
hagati y'umunani n'icumi
oh my god reka dufata akaruko gato aka break gato k'indirimbo imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kuri album ya gatanu iheruka ubundi tureta twongera tugaruke
Wanjira nigitenge Sheruka jura nyenyeye Wanjira nigitoki maze nkajya mwihorera munda Wanjira ngakapira akwihorera cyane imbere gukata reka sheri ndagukunda sheri ndagukunda
pasta pui Le génie de la production. Humba.
Durare utarifuze, itejo ibarabejo, wasanga runo mukunda, akagutanga karikocora, numubona umuhakarabo, akigusuza umuhakabizu. Uti este sheri ubibonote Esuona narakwiyebe Niko fifite maga foto kawe Iyo ngukumbu yenda kareva Oh, uti sheri Oh, uti jateme mami Uti lukuri si chaka kukuri umutima Ibyo mubwira bimva kumutima Uta magambo yose nubwo yanshirana Irisigaye nukumukunda iyo nurare utabivuze
Nurare utabivuze Ibyejo bibarabejo Wasanga harundu mukunda Akagutanga karikocora
Nurare
Nurare utabivuze Ibyejo bibarabejo Wasanga harundu mukunda
Umwibutse ko wadukurikiye mu gihugu cy'Uburundi ni 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni ku 104 n'ibice 3 radio imwe rukumbi yugira Washington DC ikumvikana mu Rwanda mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye abantu bari kudukurikira bari muri diaspora ndabashimiye cyane yaba hano muri America Canada ndetse no mu Burayi mukomeze mugubwe neza turi kumwe na King James hano muri studio niwe urimo kutuganiriza ku buzima bwe bwa muzika kuri telefone hari umuntu Jean Claude uratwumva Hello. Oui, umeze ute Jean Claude?
Ndabumva neza cyane.
Udukurikira uragana hehe?
Ah, merere Rwamagana.
Yeah, nyarutse rero uvugaye na King James.
Yes, numere.
Arakumva?
Ndakumva.
Hello.
Yego.
Amakuru kingi?
Meze neza cyane.
Ewa na yambu yambu na nimu kumbe kabisa ina kubuzo kumbe kwa vugani.
Mrakoze chane.
Sikuwa nungu kunda.
Mrakoze.
Na huku nda chana huku ya na shini ya rado kabisa ya kumbe. Mnoze kinjemus.
Ui.
Kumbazi misumbi kana mungitala mwona hawa yunatekutu.
Nibyo nari maze kuvuga mu kanya ko ndi gukora kuri album yanjye. Akaba ariyo mpamvu ntari mpari ariko ndagaruka vuba.
Ana spara kuvuga mu ntara kabisa ntabwo ukibone cyangwa utembere mu turere ho tugereye.
Ndaje nivuga cyane.
Sinjye mu ndagukunda ariko sindukunda abana namira mu mwita buri kintu kimwe ho.
Inimero buriya Jean Claude urumva yitangiye hano kuri radio yaba yihaye abantu bose ariko ushobora kumwandikira kuri Facebook ufite Facebook account yawe
ya kuri Facebook King James Rwanda
ya urumva ushobora kumwandikira kuri King James Rwanda azagusubiza cyangwa se ukajya no kuri Instagram hose arahari rero ubwo ni ukuvuga ngo hari hose ushobora kuhamubona urakoze cyane urakoze cyane reka twakire nundi ukurikiyeho kuri telefone
Sawa.
Ya, tasiye uratwumva?
Ndabumva neza.
Umeze gute?
Meze neza nta kibazo se.
Udukurikiye uherere hagana he wowe?
Ndi Burera mu ntara y'Amajyaruguru.
Okay.
Kabisa k'ibyo mutse ndamwemera pe.
Murakoze cyane.
Kabisa turirimbo twa zamani ndakwizera turabica bigacika hano Burera. Usanga dukunzwe kabisa ariko uzagerageze natwe Burera kabisa turagushaka pe uzi dukorera igitaramo basi
nzabikora
kabisa uzagerageze
urakoze cyane Tasie
nose namubaza kandi kabazo wenda kamwe kamatsi
nyarutse ahubwo wowe watsinze nyarutse
kingi
wi
nose niba atari ibanga ufite imyaka ingahe
27
Okay.
Mm. Urakoze cyane. Hari undi muntu uri kuri telefone niba hari nawe tumwakire ubundi dukomeze. Aniset.
Yabumva.
Nyarutsa.
No. Nagomba ugambere n'abakinyere ukuntu. Witanze kugira ngo ubuhinga buboneke uko bitigare kamenyere ko matiri umuntu muri kigare kumbona mwabigezeho.
Ama
iko nagomba namubaze ko kubona yuko mu Rwanda abantu benshi baririmbye ibintu by'urukundo. Ubwo ntazi n'intamba mbibatse kugira ngo bare kuririmba nk'ubuzima bwa politike cyangwa ibintu by'iterambere cyangwa ibindi.
Okay.
Ama ikindi nacyo ko tuzi yuko abaririmbyi ari abantu Imana yahaye ingabirano yo gutanga ubutumwa cyane cyane kubugeza ku bantu benshi n'ikihe gikorwa ariko arakora kugira ngo ibihugu byacu bimenyekane neza mu makungu na cyane cyane mu kuremesha amahoro n'ibindi murakoze
urakoze cyane ni ibibazo bibiri
icya mbere kijyanye n'iby'urukundo urukundo nirwo akenshi usanga twe nk'abajene twibandaho cyane ko burya binaterwa na inspiration ugira ikiri gutera sinavuga ko ngiyewe nibanda ku rukundo cyane kubera ko nibyo binyorohera nibyo nkunda nibyo nkora numva nyine nkunze ikindi yaravuze kijyanye n'icyo twakora n'ibyo twaririmba kugira ngo tubigeze hanze so ndumva biba koko ari umwanya mwiza ku bahanzi kuririmba mu buryo butandukanye ukamenyekanisha igihugu cyawe ari byo navuga ko turimo yaba abahanzi b'abanyarwanda yaba b'abarundi umuhanzi wese aririmba yifuza kugira ngo nyine igihugu cye kimenyekane ndumva ko ari byo turimo yenda bidukundiye tukagera ku rundi rwego rwisumbuyeho byaba ari byiza kurushaho ariko turabiharanira
ya mukanya runa bigarutse uvuga ko ari bimwe mu byakuzanye hano muri Amerika so tugaruke gato kuri album yawe watubwiye ko album yawe yitwa
meze neza
izabiri indirimbo hagati y'umunani n'icumi. Utubwiye ko ari indirimbo zizaba zivuga ku buzima bwawe, ku buzima bwawe cyangwa se kuri wowe noneho nka King James. James, mu minsi ishize wavuzweho ku bijyanye n'urukundo, bavuga ngo King James ngo agiye kurongora ngo ubukwe bwe buri vuba, ngo King James yujuje inzu. Anyway, congratulations kuko nabonye iriya nzu ari inzu nziza cyane, ntabwo ari ikintu cyakorohera buri wese. King James, kuri album yawe nshyashya yitwa Meze Neza, tubwire, uratumenera ibanga ku bijyanye n'umukunzi wawe, njye nagize amatsiko, namaze kugira amatsiko ready.
Ya album uko nabivuze yitwa Meze Neza, kandi izaba ikubiyeho nyine izo ndirimbo nkuko nabivuze zigiye zijyana n'ibyo nagiye mbamo ngiye ubwanjye mu rukundo, n'ibindi bitandukanye nda abantu bazumvaho bashonje bahishiwe. Ariko ibijyanye n'umukunzi byo navuga ko ubu ngubu nta kintu kinini ndi bubivugeho, ariko nzi ko album izagenda isobanura ibintu byinshi n'ibyo by'ubukwe, ibintu byose izabisobanura.
Hari umuntu uhita yibaza ati kubera iki album, harimo akugashye ko kuba ari ubuzima bwawe, ariko si kubera iki wahisemo no kuza kuyirangiriza hano muri Amerika nko kubivuga, cyangwa se no kubera iki wumvise ko hano muri Amerika rero?
Nabitekereje kubera ko nifuzaga gukora ibindi bintu bitandukanye n'ibyo nsanzwe nkora, kandi hakaba hari ibyo nari narigeze gukorera muri Amerika abantu barabishima, ndavuga ni kuki umuntu atasubireyo ngo abikore, cyane ko nari nje kureba Cedru ariwe producer n'undi twatangiranye gukora ibijyanye na video, kandi afite ubwo bushobozi bwo kuba yakoreye
album. Ndabona ni umwe mu producer amaze gukora amavideo amaze kuribwa cyane mu Rwanda.
So urumva nagombaga nyine nanjye kubikora kugira ngo ngume impe nyine icyo kintu w'abanyarwanda cyiza, kandi nk'iminsi n'ubundi yarigeze kugira ngo mbahe ibintu bishyashya bitandukanye n'ibyo nari maze giye nkora.
Nizere ko ukurikije ijwi rya Amerika muri kano kanya wumva icyo King James arimo gukora, cyangwa se icyari gitumye afasha kanya akabura nta kindi, ntabwo yararyamye wavuze ngo ari kwiyitaho ariko rana kameze neza. Tugarutse ku bijyanye na business yawe y'indi album, hano muri Amerika apari wende gukora ayo mavideo, se abantu bazakubona mu bitaramo cyangwa se hari izindi business zindi ndi, you know, ubundi zijyanye na promotion yo ya video ya album ya bimeze gute?
Nta bitaramo nzakora. Nta bitaramo nzakora. Naje nyine mu bintu bimwe bitandukanye. Cya mbere naje mu buryo bwo kurangiza ya album nkuko nari mbivuze. Naje nanone mu buryo bwo kuruhukamo gato. N'umubindi noneho bijyanye n'ubuzima busanzwe. Umuntu ahora atekereza ibintu yakora mu buzima bwa buri munsi,
ubuzima bwite ubwo ngo
ushobora
kuzabona ariko nabwo muri aruvuga
birashoboka.
Okay, ku murongo wa telefone niba hari umuntu, Ezekiel ngo aratwumva. Okay, reka twifatire Delphine. Delphine uratwumva?
Hello?
Oui,
ntabwo numvirije neza umutumirwa wacu uno munsi.
Okay, kupa udukurikire neza, nibyo byiza buriya uraza kongera uhamagare. Niba hari undi muntu uri kuri telefone niwe twakwitaba. Okay, reka dukomeze nono n'ibindi bitekerezo bikomeje kugenda biza. Ngo mumutubarize icyo abona kubana bakibyiruka bashaka kugira ikirenge muke bakora kugira ngo inzozi zabo zibe impamo, ngira ngo ikingiki wakomeje kugisubiza, benshi barimo barabaza ese. Ikigaragara ni uko mu Rwanda no mu Burundi hari abana benshi bafite impano kandi bakeneye abantu babafasha. King James, nanone iyo urebye kuri kino gihe, wenda tugaruke kuri generasiyo yanyu, muri iyi minsi hari abana barimo kuzamuka kandi ubona ko bafite impano bitandukanye nuko wenda mu myaka yashize hari abahanzi bamwe bumvikanaga cyane yaba mu Rwanda no mu Burundi. Ni ukuvuga ngo harimo kubaho gusa nkaho gusimburana, ugasanga abahanzi bamwe barakoraga tunabakunda ariko barimo gusa nkaho babura no hakaza abana bakagira. Urabona birimo guterwa n'iki? Kuki bose batazamukira hamwe cyangwa se ngo bakomeze gukoreranira hamwe nkuko wenda mu bindi bihugu bigenda?
Navuga ko harimo icyo kintu natangiriyeho mvuga, haracyarimo ubushobozi. Haracyarimo gucika intege kubera ko ibyo ukora wenda ubona bitakugeza aho wifuzaga kugera. Ariko nanone navuga ko mu Rwanda bidahari cyane, nkurikije uko mbibona. hakaba harimo n'ikindi kibazo cy'uko abantu bagomba kugera aho bakumva ibintu ntago umuhanzi ahora akora buri munsi hari igihe kigera akabatuje nabo bafite ubuzima bayeho muri rusange ku buryo rero ntabwo ari ngombwa yuko yirirwa cyane kuri radio ushobora kumara igihe atari gukora afite ibindi arimo nawe bo bagomba kubyumva ariko yazagaruka nyine akagarukana ibintu bizima keretse agarutse atagarukanye ibintu bizima nicyo cyaba ikibazo kandi nanone nabo bakuru bagomba guha umwanya rega nabo bato urumva umuntu akoze buri munsi nabo bana bato ntimwazabamenya bagomba kubamo n'icyo kintu ubundi hakabamo rero kubaha impano z'abantu niba abantu bakoze imyaka 10 baririmba abantu bageraho babagirira icyizere bumve ko byanze bikunze bashobora no gufasha abo bana bato bakazamuka sawe n'icyo kintu cyo kubahana nabo bana bazamutse bubaho bakuru babo
ngirengo icyo kintu kumuriro cyo kubahana ni ikintu gikwiriye cyane reka twitabe Corneille uratwumva
bumva yego fati janiro asana hagati
yego nyarutse ariko nyarutsa dufite umwanya muto
yego nagomba se no ukeza abo bantu ingene biyumvira izo ngingo
izihe ngingo
nagomba se no uvuga izi ngingo z'abana baba bari mu barabara
okay ntabwo ari byo turiho ntabwo ari byo turiho ngira ngo fati umwadufasha tugakomeza King James icyo naringiye kukubaza ahubwo cyangwa se ikibazo cyari gikurikiye ku bibazo biri kuri gahunda njye ko ndabona n'iminota yagiye dusigaranye iminota igera nko kuri 10 ningahe hari indirimbo yitwa Rasta ndashaka ko bayikina gato ya mukanyiragaruka uyitubwiraho nimwe mu ndirimbo abantu bakomeje kutugaragariza ko bakunze ariko nanone ngo itandukanye n'uburyo waririmbaga James indirimbo ngo nta murashtu zimura ngo jibarashta kubera iki
indirimbo rero ifite indirimbo nagiye kureba barasta ahantu bari kuririmba mbona ukuntu baba bameze numva nanjye nakora indirimbo ya reggae turi muri studio washyizemo reggae mpita ndirimba gutyo tujya tuyita rasta ariko no mu buzima busanzwe nyine ubundi umuntu aba agomba kuba umuntu udafite ahantu ahuriye n'urwango agomba kurangwa n'urukundo no kubaho abanye neza n'abandi navuga ko ari abantu nakuye iyo inspiration
ku murongo wa telefone hari umuntu Jean Marie uratwumva neza
kabumva cyane mwirenze
ya tuwe neza komera nyarutsa nibushika kuvugisha King James ko dusigaranye iminota mike
bo kirege nda mutere intege kundi imbo tuwe ndazikunda cyane
nakoze cyane
amusa bashishikara umugabe tamukunda cyane mu ndirimbo tuwe ndazemera cyane
urakoze cyane
nawe murakoze
Na wundi okay mbere yuko tuza no kugenda dusatira umusozo hari indirimbo yawe iheruka gusohoka indirimbo ya nyuma ubundi urayuka izina
nyuma yawe
abantu nabo bagarutseho bavuga ese iri kuri iyi album ya gatandatu cyangwa iri kuri album cyashya
iri kuri iyi album ya gatandatu
iyi nshasha nyine. Ah, ofite mu magambo make buriya nayishobora kuba iri muri ya gahunda batubye y'ubuzima bwawe.
Eh, urashoboka cyane.
Banza turirimbire ho gatoya kuri iyo ndirimbo.
Kuva wamuntu tesera sindongera kukunda na rimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda inyuma yawe.
Oh my god, none se amaherezo bizagira gute ntabwo uzongera gukunda?
Navuze ko ari 90% ubwo iryo 10 wabona ni yiri muri iryo 10.
Ah, nago bizoroha. Iyi album ya gatandatu iri mu zihe style? Ni iyihe style wibanzeho?
Ah, nibanze cyane kuri kuzi style y'indirimbo ziri slow. Zituje nyine nibwo ko nabyita. Kandi z'urukundo nyine. Zibanze cyane kuri piano na gitari.
Abantu rero noneho ngira ngo mu minsi iri imbere nk'uko warubivuze umaze kutubwira izina ryayo, ariko urateganya no kuba wagira watangira kuzishyira hanze, batangire bitege iki? Nizihe bitege iki cyane cyane kubijyanye n'amashusho, kuko watubwiye ko ari cyo cyakuzanye kazo uje kureba Cedru? Niki kigiye guhinduka noneho? Isi urateganya gukora tour? Kuko wavuze ko iyi album uretse umwihariko wo kuba ari ubuzima bwawe, ufite ikindi kintu gishyashya ushaka kuzana noneho nyuma y'igihe kinini uri kuruhuka?
Nyuma iyi album ndi guteganya kuyikorera tour. Muri sama itaha, umwaka utaha. Navuga ko urumva ni projet iri gufata umwanya, ariko nibaza ko ikindi cyayo giteganijwe nuko nzahera mu Rwanda. Nshobora guhera mu Rwanda cyangwa nkazasoreza mu Rwanda, ariko ngomba gukora tour yayo muri Amerika, Canada, no muri Europe.
Muri Europe ho ngira ngo ni naho daheruka.
Iya, niho ntaheruka. Na Canada ho ntago ndagiye na rimwe. Kubaririmbira so navuga ko biri mu byo ndi guteganya.
Abadukurikiye baherereye mu kumugabane w'Uburayi cyane, nagiye mbabona, nagiye mbona message nyinshi, muraza kunyihanganira ntabwo twagize umwanya cyangwa se ntabwo turi bubone umwanya wo kugira ngo duce muri message zanyu zose kugira ngo tuzisome, kuko igihe cyatugendanye. Gusa icyo icyumvikana nuko King James ababwira ko mu minsi iri imbere azakora tour, no kuvuga album nitangira kujya hanze azakora tour mu migabane itandukanye. Aravuga ko azasoreza muri Afurika, ubwo yaba mu Rwanda yaba bari mu Burundi, abagiye bamusaba ko yakongera akagaruka cyangwa se yaza kubaririmbira, muzamubona. Facile, hari akaririmbo kari ku buhanga bw'ibyuma ushobora guplayinga kugira ngo twumve gato, ubundi James tushobora no kwivugira hejuru by the way bakina. Ariko mu gusoza ibyo ari byose, hari wenda ubutumwa cyangwa se hari icyo wifuza kuba wa message watanga?
Message ya mbere natanga n'urukundo, abantu bakundane, babane mu mahoro mu buryo bwose bushoboka. Ikindi kandi dukore, tugire icyo uburyo twiteza imbere mu byo dukora byose, dukunda umurimo. Ndumva ariyo message natanga. Ikindi nuko ku bafana banje by'umwihariko nababwira ko iyi album nkurikije indirimbo bari basanzwe bakunda, iri indirimbo zituje ziri muri style bagiye bakunda cyane, ndababwiye ni album yitwa Meze Neza. Ndibo ndayikoraho, kandi nizere ko izabashimisha n'ama video yayo n'ibindi byose bizakurikiraho na tour. Ubwo abari mu bihugu bitandukanye bifuza ko nzaririmbamo nabo bazagira uko babimenyesha. So ndumva ari ibyo ngibyo navuga, ubundi ndabakunda cyane.
Ariko ubundi ushaka abantu bashaka kukumenyesha, wenda wavuze ko uboneka kuri Facebook ni King James Rwanda, kuri Instagram ni King James Life 250. Ya, abazi ibijyanye na Instagram barabyumva. Hari email nayo ukoresha ku buryo, kuko wenda nimero ya telefone ntabwo itangwa kuri radio, ariko email ngira ngo nayo ushobora kuyitanga ku buryo.
Ya, email ni Ruhumuriza J @gmail.com. So navuga ko aho ngaho wanyandikiraho nabibona.
Nuko nguko rero ngira ngo nta muntu uzavuga ko yamubuze, twamubazaniye, yabaganirije, yababwiye kuri album ye bwa mbere ni hano atangarije izina rya album ye ndetse na gahunda ateganya. King James, mu gusoza indirimbo ya mbere bayitege ryari, izaba yitwa ngiki?
indirimbo ya mbere bayitegeye muri iki cyumweru kigiye kuza. Mm-hmm. Izina ryo ubu ngubu ntago na itambivuga ko turacyari kuyipanga. Mm. Uburyo bwose twateguye projet na basedura bo turi gukorana turacyari gupanga iyo twaheraho dusohora. Mm-hmm. Mu buryo bwo kugenda none tugenda tuzikurikiranya kugira ngo abantu bagome kumva iyo story iyo album. Mm. So navuga ko tuzabibatangariza muri iki cyumweru ubundi sohoke cyangwa se cyumweru gitaha.
Mm. Ni ukuvuga ngo nko mu byumweru bibiri audio yawe yiramo yamaze kuyaho indirimbo yamaze kuyaranze. Naho kubijya nyese no kuzasubira mu Rwanda gahunda y'United ko nabonye nabwo abantu benshi ba biri mu bintu abantu bibaza bavuga ati King James ariko se biri yawe gahunda zi basanga amugari n'uwo muntu watubwiye n'uwo mukunzi wanze kuvuga ari hano muri America nta wamenye
gusubira mu Rwanda aho nzanza bibamenyesha nabyo ibikorwa ndimo nibirangira byanze bikunze nzahita nsubirayo.
Turimo turagenda dusatira rero umusozo w'ikiganiro cyacu nkwibutse yuko iki kiganiro mwagikurikiraga hano kuri Radio Ijwi rya Amerika kuba dukurikiye bakoresheje umurongo wabo wa telefone na kuba bakoresheje radio zabo zisanzwe hari kuri 94 n'ibice 9 kuba ari mu gihugu cy'u Burundi ndetse na 95 n'ibice 2 mu Rwanda aho mwadukurikiraga ku 104 n'ibice 3 ndetse no kuri wa@radioyacu.com. Of course kuri abandi babashe ku likinga cyangwa se gufyonda kuri like kuri Facebook page yacu namwe mwadukurikiye live ndetse iki kiganiro cyangwa se ikiganiro cyose kuwaba yacikanywe uzagira amahirwe yo kucyumva mu gihe cy'icyumweru cyose kuri website yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa Facebook. Urashobora no kunkurikira kuri Facebook yanjye Ernesto Ugeziwe nanjye iyi link uraza kwisangaho ya kino kiganiro ahasigaye gahunda zigende neza. King James reka tugushimire twizere yuko uko gahunda zawe wazipanze ariko nubundi zizagenda.
Murakoze cyane kandi nishimiye ko mwanumiye muri Voice of America. Ndabashimiye nshimiye n'ubuyobozi bwa radio. Murakoze cyane.
Reka rero tukwifurize gukomeza kubwa neza ukomeze kuryoherwa na weekend yawe gusa nanone ntiwibagirwe kudakuraho agashinge kawe ukarekereho kubera ko Radio Ijwi rya Amerika igufitiye ibiganiro byiza kandi biryoshye. Ciao nge nari Ernesto Ugeziwe ubwo naheje.
Utamagambo yose nubwo yanshirana irisika enu kumukunda iyo nuraru tabibuze nurare utaribuze ijejo ibarabe wasanga harundu mukunda akakutanga kariko chora nurare nurare utaribuze ukoriko ijejo ibarabe ijejo wasanga harundu mukunda akabara akabaje akariko cyo mutimbe
kaneza innocent reconnaissance ingénieur Jean Baptiste merci beaucoup
mufata gato cy'umujyane mu jardin umufate ku matama umwongorere utese wabuzi neza uguteye utese wabuzi neza ukusa yebona usa nk'akarabo kiroza
bivuge bivuge bivuguruhuke bivuge bivuge gerageza amahirwe
bivuge ikiba kibe ntayitinya itarungurutse
uti n'ukuri sinshaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima uta amagambo yose nubwo yanshirana irisigaye n'ukumukunda